Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Esther chapter number 5.
Ikawa siku ya tatu, Esther alijivika mavazi yake ya kifalme, akasimama katika ua wa ndani wa nyumba ya mfalme kuielekea nyumba ya mfalme. Naye mfalme akaketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme kuelekea mlango wa nyumba. Ikawa mfalme alipomuona Malkia Esther amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake. Naye mfalme akamnyoshia Esther fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esther akakaribia akaigusa ncha ya fimbo. Mfalme akamwambia Malkia Esther, wataka nini? Nayo ni haja gani ulionayo? Utapewa hata nusu ya ufalme. Esther akasema, mfalme akiona vema na aje leo mfalme na Hamani kwenye karamu niliyomwandalia. Basi mfalme akasema, muhimize Hamani ili ifanyike kama Esther alivyosema.
Mstari wa 14.
Basi Zereshi mkewe akamwambia,
huyu ni Mordekai sasa, si ndio? Okay, nile mstari wa 9 alafu tajump mstari wa 14. Mstari wa 9, 1, 2, 3, go.
Basi Hamani alitoka siku ile kwa furaha na ukunjufu wa moyo. Lakini Hamani alipomuona Mordekai mlangoni pa mfalme, ya kwamba hasimami wala kutetemeka mbele yake, alijaa ghadhabu juu ya Mordekai. Walakini Hamani akazijua, akajizuia, akaenda zake nyumbani kwake.
Naenda mstari wa 14 sasa.
Basi Zereshi mkewe akamwambia na rafiki zake wote, na ufanyizwe mti wa mikono 50 urefu wake. Na kesho asubuhi useme na mfalme ili Mordekai atundikwe juu yake. Ndipo utakapoingia kwa kicheko pamoja na mfalme karamuni. Basi neno likampendeza Hamani, akaufanyiza ule mti.
Kwa wale ambao hawakuwepo jana, hii ilikuwa ni baada ya dina. Hamani akarudi nyumbani, then akaagiza kama ushauri wa mkewe unavyosema, kwa sababu mfalme Esther aliwakaribisha baada ya ile dinner. Mfalme alipomuuliza unataka nini, Esther akasema I want you again on the dining table tomorrow, alafu uje tena na Hamani. So ni kama Hamani alikuwa anarudi nyumbani, lakini he was not happy, so he wanted to find out ndugu zake wanawaza nini juu ya situation yake, kwa sababu anatakiwa kwenda kwenye party tena kesho na kuna mtu anamkera. Wakamwambia shughulika naye asubuhi, alafu jioni ukienda kwenye dina yako unaenda ukiwa na Hamani. Nao wameshatengeneza mti, wameshafanya maagizo. Nao chapter 6.
Usiku ule mfalme hakupata usingizi. Akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa, nayo yakasomwa mbele ya mfalme. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea Bigthana na Teresh, wasimamizi wawili wa mfalme, katika hao waliolinda mlango, waliotaka kumtia mikono mfalme Aswero. Mfalme akasema, je, ni heshima gani au jaha gani Mordekai alilofanyiziwa kwa ajili ya hayo? Watumwa wa mfalme waliomhudumu wakamwambia, hakuna alilofanyiziwa. Mfalme akasema, yupo nani behewani? Ikawa Hamani alikuwa ameingia katika ua wa nje. Mfalme akasema, yupo nani behewani? Ikawa Hamani alikuwa ameingia katika ua wa nje wa nyumba ya mfalme, aseme na mfalme ili kumtundika Mordekai juu ya mti ule aliyomwekea tayari. Basi watumwa wa mfalme wakamwambia, tazama, Hamani yupo amesimama behewani. Mfalme akasema, na aingie. Basi Hamani akaingia. Mfalme akamwambia, afanyiziwe nini yule ambaye mfalme apenda kumheshimu? Hamani akasema moyoni mwake, ni nani ambaye mfalme apenda kumheshimu?
Hamani akasema moyoni mwake, naona mambo yalivyo mazuri, ni nani mwingine ambaye mfalme apenda kumheshimu? Mimi ninaomba katika jina la Yesu,
amen.
Kinyume na matarajio ya wengi,
yes,
Mungu akakuinue sehemu ya heshima,
amen.
Wakatukute sehemu wasiyotarajia kutukuta,
amen.
Wakatuone sehemu wasiyotarajia kutuona,
amen,
katika jina la Yesu,
amen.
This should be your expectation.
Yes,
you can't pray prayers like this and you move around mjini kienyeji tu without expectation. No, come on,
Yani niliwaambia jana, ukishasema amen huko kichoni kwako, put on pictures, put on expectation that God will do me something. Sema watanikuta wasikotarajia.
Kuta wasikotarajia.
Oh yeah.
Mstari wa sita. Basi amani akaingia, mfalme akamwambia afanyiziwe nini yule ambaye mfalme apenda kumheshimu. Amani akasema moyoni mwake, ni nani ambaye mfalme anapenda kumheshimu kuliko mimi? Basi amani akamwambia mfalme, yule ambaye mfalme apenda kumheshimu na aletewe mavazi ya kifalme.
Nasema hivi, adui zako wenyewe,
yes,
ndio atapanga elevation yako.
Amen.
Yani alihakikisha majira yanakutana. Yani kulikuwa kuna haja gani awe amani? Mungu tu alikuwa anataka kukomesha mtu. Mungu na wasute adui zako.
Amen.
Nasema Mungu na wasute watesi wako.
Amen.
Nasema Mungu na washushue watesi wako.
Amen.
Ah, sikiliza, amani anapanga mshahara.
Yes. Mm-hmm. Stari wa nane. Na aletewe mavazi ya kifalme ambayo mfalme amezoea kuyavaa, na farasi ambaye mfalme humpanda mwenyewe.
That tells you huyu jamaa kiu yake ilikuwa ni nini? From long time ago. How would you ask the king's globe? How would you ask king's car? Because huyu ni farasi wa mfalme. You are asking the president car. Hey, this is treason, you know? Unaulizia vazi la mfalme analopenda kuliva. It tells you ndani ya moyo huyu jamaa kilikuwa kimejificha kitu gani. Yaani maelezo hayo tu yanakuonyesha eti aletewe vazi la mfalme
alilozoea
kuliva. Alilozoea kuliva, maana yake vazi lake la ofisini. Number 2, aletewe farasi wa mfalme. Hii jamaa alikuwa anatoa kafara kubwa. He wanted to kill the whole tribe just to get the kingship. Kings in old times, they were not voting. Walikuwa wapigi kura. Lakini walikuwa wanakamata viti by power. So either you are overthrown or you are fighting over a certain kingdom, and then you are taking over and become a king. So there could not be a possibility Amani kuja kuwa mfalme. So in other words, Amani alikuwa anatafuta namna ya kuwa mfalme by power. And in this regard, he was going by spiritual power. Ni hesabu tu za kawaida, Biblia haijasema. Ni hesabu tu za uswahilini. Bwana asifiwe. Sikiliza maelezo yake. Cha kwanza amesema apewe nini?
Aletewe mavazi ya kifalme ambayo mfalme
anapenda kuyavaa.
Yes, na number farasi ambaye mfalme humpanda mwenyewe.
Ambaye mfalme humpanda mwenyewe.
Ambaye ametiwa taji ya kifalme kichwani.
And the throne too.
Na yale mavazi ya yule farasi akabidhiwe mkononi mmoja wapo wa maakida wa mfalme aliyemstahiki. Ili
yani mmoja wapo wa akida wa mfalme aliyemstahiki. Yani akitafuta general. Akida mfalme mmoja aliyemheshimiwa.
Ili makusudi amvike yule ambaye mfalme apenda kumheshimu na kumkaribisha juu ya farasi kuipitia njia kuu ya mjini na kupiga mbiu mbele yake kusema, hivyo ndivyo atakavyofanyiziwa mtu yule ambaye mfalme apenda kumheshimu. Basi mfalme akamwambia Amani, hima, twa mavazi na farasi kama ulivyosema, ukamfanyizie vivyo hivyo Mordekai, Myahudi.
By this time, akida mstahiki wa mfalme. May your enemy stand when you are about to elevate it.
Amen.
May your enemy see the way God is about to elevate your life.
Amen.
My brothers and sisters.
Yes.
This is what 3 days of fasting will do to you.
Amen.
Hautaiona hasara.
Amen.
Sema hasara iko kwenye kambi ya adui yangu. Sema kama Mungu alifanya haya kwa Mordekai in a hopeless situation. Sasa naomba niwape taarifa. Mpaka dakika hii mfalme anaagiza haya, hajui kama Mordekai anatakiwa kuuawa. Moja, mfalme hajasikia haja ya Esther. You need to understand. So all these are outcome of the power of prayer, not the argument of Esther. This is what I want you to see.
Amen.
This is what I want you to see, how much your prayer is powerful. Mpaka dakika hii Esther hajaeleza ana mahusiano gani na Mordekai. Mpaka dakika hii Esther hajasema Mordekai amepanga kitu gani paka dakika hii? Nasikia anachokisema. So all this time what is happening is power of prayer turning things. Kwa sababu kilichomfanya mfalme asilale, mimi na wewe hatujaambiwa. So it was automated issue. Kama ni automated issue, sisi wa rohoni tunajua roho ya Mungu ilimsumbua mfalme asilale. Katika jina la Yesu, as we are praying here,
yes.
Kuna watu watasumbuliwa hawatalala. Paka wametutenda mema.
Amen.
Kuna watu watasumbuliwa hawatalala.
Yes.
Haijalishi cheo chao,
yes.
Haijalishi kama Mungu aliweza kuingia kwenye kwa mfalme akamnyima usingizi. Na hii sio mara ya kwanza. Nasema hii sio mara ya kwanza.
Amen.
Mungu kuondoa usingizi wa wafalme.
Yes.
Sio mara ya kwanza. Aliwahi kuondoa usingizi wa Farao.
Yes.
Akawahi kuondoa usingizi wa Belshaza.
Yes.
Sio mara ya kwanza Mungu kuondoa usingizi wa wafalme.
Yes.
If God can get into the palace and take away the sleep of the king, ili tu mfalme asumbuliwe kwamba kuna kitu kinatakiwa kifanyike. Please brothers and sisters, it is time you believe in your prayers.
Amen.
Never underestimate your prayer. Tumeonyeshwa haya ili sisi tuamini ya kama maombi tunafanya kazi. Wanalalaje? Wanabwetekaje? Yaani kuna watu walienda kuulizia mahali. Wakakwambia hii bei hata hukwela yako hatuwezi kukupa. Wanatakiwa wakose usingizi mpaka wakutafuta. Sio ngoja niongeze kingine. Najua naruhusiwa kuongeza. Wakose usingizi na wakose na mteja. Wakose usingizi, yani kama wanatakiwa kuja kununua kwako. Walikuja wakaulizia. Yani wamekuja kuulizia afa kaondoka, hawajasema chochote.
Yes.
Unaonaje ukiwabana wateja wako yote kwa staili hiyo? Yani akiingia akijichanganya akiingia tu dukani. Ni marufuku kuulizia bidhaa dukani kwangu na kuondoka. Sijui mnaonaje tukisema hivyo? Mnaonaje tukiweka hivyo? Na hapa naongea na wafanyabiashara kwanza.
Yes.
Wafanyabiashara wenzangu, mnaonaje tukiweka hivyo?
Sawa.
Kama ni marufuku kuingia dukani kwangu,
yeah.
Na kushikashika bidhaa na kuondoka.
Yeah.
Ukiingia tu ulichokishika, hata kama utaenda huko mbali utanunua kingine, hautapata usingizi mpaka umerudi kununua.
Amen.
Sema ndivyo itakavyokuwa kwa jina la Yesu.
Ndivyo itakavyokuwa kwa jina
la Yesu. Sema baba kwa jina la Yesu.
Baba kwa jina la Yesu.
Yeyote atakayepita kwenye mradi wangu.
Yeyote atakayepita kwenye mradi
wangu. Kwenye jambo langu.
Kwenye jambo langu.
Kwenye ajenda yangu.
Kwenye ajenda yangu.
Atakayekutana na cha kwangu.
Atakayekutana na cha kwangu.
Katika jina la Yesu.
Katika jina la Yesu.
Baba naachilia upako wako.
Naachilia upako wako.
Ule uliyomkuta mfalme.
Uliyomkuta mfalme.
Uliyomkuta mfalme. Ndani ya hizi siku tatu tumeamua kuomba. Katika jina la Yesu tunakusanya nguvu yako.
Tunakusanya
upako wako. Ukakutane na bidhaa zetu. Chochote mteja atakachokiona. Hawatalala.
Hawatalala.
Paka wamerudi kununua.
Paka wamerudi kununua.
Nikwambia kitu.
Yes.
Hii haijalishi kama mfalme, kumbuka ni mavazi aliyoyazoea. Kwa hiyo ni mavazi anayoyapenda. Kumbuka ni farasi aliyemzoea. Kwa hiyo ni farasi anayempenda. Naomba nikwambie kitu kimoja. Haijalishi kama mfalme alikuwa na farasi mwingine au hana. It didn't matter if the king had another robe or not. And it didn't matter if the king had another horse or not. In other words, doesn't matter kama hiyo hela ndio ya mwisho ya huyo mteja. Kama ni kukopa atakopa. Sisi tumeamua kuweka utaratibu kwa kwamba hakuna mtu anaruhusiwa kuingia dukani kwangu kuuliza na kuondoka. Sitakuja kuweka proposal mezani alafu watu wakaipuuza. Sitakuja kupeleka CV mezani alafu watu wakaipuuza. Sitakuja kutuma email mahali na watu wakaipuuza. Nina upako wa masumbufu.
Yes.
Mama Pitia ametufundisha kukemea roho za masumbufu. Hapa sisi sasa tukemei. Sisi sasa tunachukua upako wa kusumbua wengine.
Amen.
They won't rest. I say they won't rest.
Amen.
I say they won't rest.
Amen.
I say they won't rest.
Amen.
Do you believe in the power of God?
Yes.
This is what power of God can do. Narudia tena. By this time, Esther hajamwambia lolote mfalme bado. By this time, Mordekai hajaongea chochote na mfalme. Na nikupe taarifa, inawezekana mfalme hamjui Mordekai. Lakini pia inawezekana pia mfalme hajui kama Mordekai ni mkwewe. So hakuna favoritism hapa. Ila kuna poweritism. Kuna prayeritism. What did I say? There is no favoritism. Ila kuna nini? Poweritism. Na nini? Prayeritism. Bwana asifiwe. The law of the first sight, we spoke about it yesterday. I pray for you. Kuna watu wanatakiwa kikuona tu mara moja, picha yao, picha yako haitaki kuondoka kwenye sura zao. Haitaki kuondoka kwenye fahamu zao. Kuna watu uliwatendea kazi moja, ukawapa shughuli moja, labda uliwasovia tatizo lao moja au ulifanya kazi yao moja, and then you would wish kufanya nao kazi tena na tena na tena. In the name of Jesus, we recall them.
Amen. Yes.
We put our names again to them.
Amen.
Do I have those people in there?
Yes.
Kwamba katika jina la Yesu Kristo, kila mtu ambaye tuliwahi kufanya naye kazi katika jina la Yesu Kristo hawatatulia huko waliko.
Amen.
Sema Baba katika jina la Yesu.
Baba katika jina.
Hawatatulia huko waliko.
Hawatatulia huko waliko.
Kwa upako wa Roho Mtakatifu.
Kwa upako wa Roho Mtakatifu.
Tumeona nguvu zako zina uwezo wa kusumbua wafalme.
Zina uwezo wa kusumbua wafalme.
Katika jina la Yesu.
Katika jina la Yesu.
Wote ambao tumewahi kufanya kazi zao.
Wote tu ambao tumefanya kazi.
Au tumewahi kufanya kazi pamoja nao.
Au tumewahi kufanya kazi pamoja nao.
Katika jina la Yesu Kristo.
Katika jina la Yesu Kristo.
Baba kumbusha.
Baba kumbusha.
Kumbusha tulivyowatendea kazi ile kwa wema. Katika jina la Yesu.
Katika jina la
tunaziita hizo tenda tena,
tunaziita hizo tenda,
tunaita hiyo nafasi tena,
tunaita
hiyo fursa tena,
tunaita hiyo fursa
katika jina la Yesu Kristo, tunaita hiyo nafasi tena katika jina la Yesu Kristo. Waweke masumbufu ndani yao, wasitulie mpaka watakapotutafuta, wasitulie mpaka watakapotuita katika jina la Yesu. Hata kama ni kwa kazi nyingine, ni kwa namna nyingine, katika jina la Yesu tunawaita huko waliko Jehova, katika jina la Yesu. Watatulia, watatulikomendi kwa wengine, watatutaja kwa wengine, watatuita kwa wengine, katika jina la Yesu. Take your time and pray with that prayer. Heli baraka seka yaga baya.
Leto zeke palata di. Leko zoto jaka pakata.
Sotola matile baraka lati.
Raka pakati zeka pata lati.
Wakati mwingine una utayari ya kuomba lakini una prayer point. Now God has given you a prayer point. In the name of Jesus. There is power that is moving from my prayer room to the room of the kings. In the name of Jesus, we serve a God who is able to send his power in the house of the kings. Hawatalala usingizi katika jina la Yesu. Majina yetu yatawajia kwenye mioyo yao, majina yetu yatawajia kwenye mioyo yao. Kuna watu tuliwahi kuwatumia message njema sikabadilisha kabisa solution ya mambo yao. Kuna watu tuliwahi waelekeza kitu fulani, kuna watu tuliwahi wapa elimu fulani, kuna watu tuliwahi wapa consultation fulani katika jina la Yesu. Wakati wa mema wa pewe wengine, Baba ukatukumbuke, wakatukumbuke, wakatukumbuke katika jina la Yesu Kristo Nazareti, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Hatuwezi kujipendekeza kwao, hatuwezi kujitaja kwao, hatuna nafasi walionayo watu hao wa karibu, lakini Bwana maombi yetu ni ya karibu na wewe, na wewe uko karibu na wao. Neno lako nasema mioyo ya wafalme iko kwenye mkono wako, unaigeuza uitakako katika jina la Yesu. Seliko parakata ya baya, igeuze mioyo yao kutuelekea, igeuze mioyo yao kutuelekea, geuza fikra zao kutuelekea, geuza fahamu zao kutuelekea. Shakare palakata roba sika tele mataya
reto pata biti zongita lete za labarati di
pena masi chotela bizo mbira tela
lito za karatoto lita paradi kito zada lanto celebratida lanto celebrati jalata zakate lekata jadida barata terapakati zarada ronto zoto kita rato kosete kete rete jekete lete zele prati loto zela para tala parata tetaradada lintatari terabatari terabakata repakata di jete rete parato kete
jatarabakata. Kazi yangu njema ikakumbukwe. I solved a certain matter in the office. I delivered in the office. I delivered solution in the office. Niliwapa majibu ya maswali yao. Nilitoa solution ya changamoto yao. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Inapofika wakati wa kuinua watu wa Jehova, wasiinuliwe wengine jina langu likasauliwa. Katika jina la Yesu, I put my name into their remembrance. I put my name into their remembrance. The reward will come to me. The award will come to me. Heshika barato kebalashia.
Lito zakata. Baratu zikata. Lito zakatidi. Jerito kopoto. Neta zalete, leka tabarito, leta zakata, reto zakata, baranta tija, reka pakata, leta zatakata, reka pakata, jatarapata, baratati, jatereva, roto zokote, rete tekete, rente zeti, rondo ziki, rende zeti, rekototi, jarakapata, reta katata, barantate, rekatata, ketarapakata, Rekopokoto, Jatarabakata, Reto Zenemada, Lito Zataba, Palatati, Leketeti, Leta Zotata, Palatati, Rekedija, Rentezikita, Telito Zakata, Tarabakata, Reto Jata, Palatadija, Rekodija, Rekedijata, Paratekite, Leketejakata, Terabakata, Lakapakate, Rekedijakata, Leto Zida, Talata. Let us a deba, Palantitida, Telaco Tuti, Revetecate, Leketeche, Let us a ketete, Paratu Tijacate, Reto Zecate, Let us a ketete, Retete, Retecate, Palacate, Retejacate, Parata Tijacate, Parata Tijacate, Retecate, Lecato Shata, Paranta Tare, Let us a Radabasha.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. I want to give this information. Do you know it didn't take Esther for the king to remember Mordecai? Have you noticed? Esther kuitajika ili mfalme amkumbuke Mordecai. But something happened. The Bible doesn't explain in detail. But something happened when men pray. Something will happen when you pray. Before you finish, you're finishing tomorrow, eh?
Yes.
Before tomorrow night.
Yes.
In the name of Jesus.
Amen.
A call will enter of remembrance.
Amen.
A message will get into your phone.
Amen.
An email will get in there.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
People will remember you.
Amen.
You will know surely God has remembered me. In the name of Jesus.
Amen.
Prepare yourself for bulk tenders.
Amen.
Prepare yourself for back sell.
Amen.
Prepare yourself for too much selling.
Amen.
Because surely God is going to show himself wonderful.
Amen.
Anakumbusha. Anaweza kukumbusha. Anaweza kuwafanya watu wasilale usingizi. In Jesus' name.
Amen.
Sit down. To the shock of Mordecai, to the shock of Hamani, anaambiwa,
basi Hamani akaingia, mfalume akamwambia, afanyiziwe nini yule ambaye mfalume apenda kumheshimu? Hamani akasema moyoni mwake, ni nani huyo ambaye mfalume anapenda kumheshimu kuliko mimi? Basi Hamani akamwambia mfalume, yule ambaye mfalme apenda kumheshimu na aletewe mavazi ya kifalme ambayo mfalme amezoea kuyavaa, na farasi ambaye mfalme humpanda mwenyewe, ambaye ametiwa taji ya kifalme kichwani, na yale mavazi na yule farasi akabidhiwe mkononi mmoja wapo wa maakida wa mfalme aliyemstahiki, ili makusudi amvike yule ambaye mfalme apenda kumheshimu na kumkaribisha juu ya farasi, na kupitia njia kuu ya mjini, na kupiga mbiu mbele yake kusema, hivyo ndivyo atakavyofanyiziwa mtu yule ambaye mfalme apenda kumheshimu. Basi mfalme akamwambia Hamani, hima, twa mavazi na farasi kama ulivyosema, ukamfanyizie vivyo hivyo Mordecai Myahudi aketie mlangoni pa mfalme, lisipungue neno lolote katika yote uliyoyasema.
Lisipungue neno hata hili
moja.
Do exactly what you said. Yani kama mfalme moyoni alikuwa na kakinyongo. Yani kama kamjua huyu jamani nani. But I want to remind you, by this time, king didn't know yet who really this guy is.
Basi mfalme akamwambia Hamani, hima, twa mavazi na farasi kama ulivyosema, ukamfanyizie vivyo hivyo Mordecai Myahudi aketie mlangoni pa mfalme, lisipungue neno lolote katika yote uliyoyasema. Ndipo Hamani alipoyatwaa mavazi na farasi, akamvika Mordekai yale mavazi, akamkaribisha juu ya farasi kuipitia njia kuu ya mjini.
Ninaomba ujaribu kuimagine. Hasira zote za Mordekai alizonazo, uchungu wote. Kumbuka jana alikuwa na kikao na washikaji zake. Nakumbuka?
Yes.
Kumbuka mipango aliyokuwa amepanga juu yake.
Yes.
And imagine Hamani in front of his friend at this situation. You know it's more than death, eh?
Yes.
Yani sasa Hamani anatamani kupasuka. Hivi ndivyo itakavyokuwa kwa hao watesi wako.
Amen.
You will win in front of their eyes.
Amen.
Ni nature ya Mungu. Unajua wakati mwingine ukisema hivi, hivi ndivyo itakavyokuwa kwa watesi wako. Mwingine anasema, kwani lazima tuweke watesi? Ni nature. Nataka tumalizie kusema fulani kitu niwaambie, lakini ni nature. Labda niseme tu sasa hivi kabla hatujaenda mbali sana. Ni nature ya taifa la Mungu miaka yote. Halijawahi kupendwa. Halijawahi kukubalika. Watoto wa Mungu hawajawahi kuwa na easy win. It has never been that way. Yani, it is only easy because we have prayed, because we have spoken, because words have gone before us. We have our way of winning. It is only easy. Unaona? Sasa hizi ukimwangalia Mordekai anatoa testimony hapa ya kwamba Mungu ameniheshimisha mbele ya mfalme. Lakini 3 days ago, Mordekai alikuwa kwenye devastated situation. You understand? So before uingie kwenye hiyo situation ambayo ni mbaya, why don't you do your Mordekai stuff? You know, many people think the story of Esther is the only story of favor. Kwamba we only speak about favor, we talk about favor. Like, let me tell you today, the story of Esther is not the story of favor. The story of Esther is the story of power of prayer. This is what God wanted to show us. Because in the end of the day, Mungu kwenye kila namna, anataka kutuonyesha ni nini ambacho, au ni mahali gani ameingia katikati ya wanadamu. Kumbuka, from Genesis to Revelation, we are reading Emmanuel. Means God in the midst of men. Mungu katikati ya wanadamu. That's what we are reading from Genesis to Revelation. That's what we are reading. Mungu anapokaa katikati ya watu. So, in this book, in this regard, we want to see ni kwa namna gani Mungu alikaa katikati ya watu. Do you realize kwamba from the beginning ya story ya Esther, we haven't seen the influence of God in any place. But it is for the first time tunaona influence ya Mungu kwenye kitabu hiki cha Esther baada ya maombi. So tunaweza tusione influence ya Mungu kwenye maisha yako kabisa kuanzia Genesis ya mwaka mpaka Revelation ya mwaka. Lakini we can only see involvement ya Mungu kwenye maisha yako when you pray. God comes down when men pray. Underestimate our prayer. Don't underestimate your prayer. Labda niseme hivi, sura ya 5 imetuonyesha kitu ambacho ni very profound. Nataka ukifahamu hiki. Ukimaliza maombi haya ya mfungo, naanza kukupa hizi preparation mapema, kwa sababu kufunga siku 40 peke yake sio issue kama you don't know what to do after that. Ukifunga au ukishamaliza maombi kama haya, the next thing that you need to do, hello, ukishamaliza maombi kwenye maisha yako, the next thing you need to do, you need to wear boldness. God will not be bold for you. You need to be bold. Kwa sababu kuna maeneo ili Mungu afanye jambo anatakiwa wewe ufike pale. Kuna maeneo ili Mungu afanye jambo anatakiwa wewe ufungue hiyo biashara. Kuna maeneo ili Mungu afanye jambo anatakiwa utokezee. Kwa hiyo ukiendelea kujificha ficha na ukaa kinyume nyume, unaogopa kufanya mambo, unaogopa kutokezea, unaogopa kwenda, unaogopa kufanya hiki, unaogopa kufanya hiki. You will not see the impact of God. Kwa maombi peke yake hayatoshi, maombi yataleta maana if you will move. Tell your neighbor, prayer will bring sense if you move. Or rather, prayer will make sense if you take action. So kuna nafasi ya kuomba, kuna mahali pa kuomba, na kuna mahali pa kumove baada ya kuomba. Kuna mahali pa kufanya baada ya kuomba. Kuna kitu cha kutenda baada ya kuomba. Esther alipomaliza maombi, hakumsubiria mfalme amfuate nyumbani. She entered kinyume cha sheria. She went against the law. Sisi mnasikia ninachosema? Mnanisikia watu wa Mungu?
Amen.
Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, lolote lilokuwa lichukue muda mrefu kwenye maisha yako,
yes,
baada ya maombi haya, whenever you move,
yes,
things will happen at your time.
Amen.
Not at the time that it was supposed to happen. Kuna watu najua mmeambiwa hapa, baada ya miezi mitatu ndio hii jambo lako linatoka. Please, after the prayer, go and call again. After the prayer, make calls. umepeleka jambo lako kwenye mamlaka fulani, faili lako liko kwenye mamlaka fulani, ni kama itachukua miezi minne au mitano ili kupata majibu unayotakiwa kupewa. Nisikiza nikwambie kwa jina la Yesu. Kumbuka tunatafuta kufanya vitu kinyume na sheria ya kawaida. Katika jina la Yesu Kristo, la kwako litatritiwa tofauti. Hakuna maana ya kuomba kama la kwako linatakiwa litritiwe vile vile. It is supposed to happen in your terms when you pray. What did I say? Yes, when I pray, it's supposed to happen in my terms, not in their terms.
Yes.
If I have to wait on their terms, why should I pray now? I should just wait. Because there are people who are waiting and this is happening. But if it's supposed to happen in according to my terms, that's the reason of prayer. That's the reason of prayer. Sema, if I pray, it will happen in my terms.
It will happen in my terms.
Do you have your terms?
Yes.
Do you have your terms?
Yes.
Is there a way you want it to be done?
Yes.
Is there a way you want it to be done?
Yes.
In the mighty name of Jesus, I speak as your pastor, it will happen so.
Amen.
It will be done so.
Amen.
The way you want it, in a manner you want it, at the time you want it.
Yes.
I can't wait. For instance, mimi nina jambo langu kwenye taasisi mojawapo ya serikali ambayo nataka liende. Jamaa ananiambia hivi, ili jambo liende litachukua miezi miwili. And I don't have time. So on Wednesday I'm going to make a call and I'll be back here on Sunday to give you testimony.
Amen.
I refuse to wait on their terms.
Amen.
I refuse because I know there are people sometimes kwenye hizi taasisi, kwenye maeneo hayo, they just give money and things are happening. Aha. Waya. Tuachane na hela. Tufanye watu wa hela. Tufanye nchi ina 0% ya rushwa. By the way, mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na kamishna wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa amesema kiwango kimepungua. Wacha tumuamini. Bwana asifiwe. Sasa moyoni mwangu nawaza hivi. If a president would need something to be done, utamwambia ni hii ili iweze kukaa itachukua miezi miwili. Do you know sometimes kuna miswada mingine inapelekwa bungeni kujadiliwa by the influence of the government. Unaelewa hilo? Kwamba inatakiwa itungwe sheria ya haraka ili tu kitu fulani kipitishwe, kwa sababu ukikipitisha kinyume cha sheria, mamlaka na serikali iliyopo itapata shida. Kwa hiyo serikali kupitia waziri mkuu inapeleka huo mswada bungeni kwamba wabunge waujadili, kwa sababu we are on urgency. Sheria zinabadilishwa within time kwa sababu government it has to do its stuff. Ili watu wasije wakaweka pingamizi la kisheria mahakamani or somewhere else. Because according to these countries of democracy, no one is above the law. So they will force things to be done. If men have that power to force things to be done in their terms, what about when we involve God in our terms? My job as your pastor is to enlarge God in your heart so that you may see that the being you are praying to is that big. Say, I refuse to be delayed.
I refuse to be delayed.
I refuse to be compromised.
I refuse to be compromised.
I refuse to change what I want.
I refuse to change.
Things will be done on my terms.
Things will be done
the way I want it. Sema najua sina mtu kule. Lakini nina Mungu kule. Yeye yuko kila mahali. Na kwa sababu hiyo, kwa jina la Yesu, hawatalala paka jambo langu limepita. Say that again. Hawatalala paka jambo langu limepita. Hawatalala paka wamefanya cha kwangu. I refuse to rest. Because I didn't rest for 3 days. The one who is supposed to sign will not rest until they sign.
Will not rest until.
Sema baba kwa jina la Yesu.
Baba kwa jina la Yesu.
Hawatatulia mpaka wamesign.
Hawatatulia
mpaka wameandika hiyo barua.
Hawatatulia
mpaka wamefanya ninachotaka. Katika jina la Yesu.
Katika jina.
The way I want it.
The way I want it.
Hallelujah. I decree and declare in the name of Jesus. It will be done in your terms. The time you want it, the way you want it, that's how God will do.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
So I want to insist this. When I was reading this scripture again today, Biblia inasema, Na ilipofika siku ya tatu, ikawa baada ya siku tatu, Esther akavaa mavazi ya kifalme, halafu akaenda akaingia ndani ya mlango wa mfalme.
Yes.
Kinyume cha sheria. Naomba nikwambie, haitoshi kuomba peke yake. Hii ndio sababu kwa nini mmewaona wana maombi wengi ni kama wamechoka. Many people think prayer is superstition. Have you realized most of time prayer is supposed just to give you boldness? Boldness to do that impossible. Because all things are possible to the one that believe. Kwa manake all things are possible, but they just wait for the one that believes. Umeelewa maana ya statement? Yote yanawezekana kwa yeye aminiye. Kwa hiyo, kwa kifupi, yote yanawezekana. Ila anamsubiria tu atakayeamini. So whatever men think haiwezekani, God is trying to tell us it is possible. Chochote ambacho kwenye akili zetu, kwenye fahamu zetu, kwenye jamii zetu kimeonekana miaka mingi hiki hakiwezekanagi, God is trying to say, I'm just waiting for the one that believes. So whatever is in your mind that you think it was not possible, or what you think it is impossible, I'm here to tell you it is possible. Lakini hakupatikana miaka yote hiyo aliyeamini. Kwa nini hakijafanyika basi kama kinawezekana? Hakikumpata aliyeamini. Kwa siku akipatikana aliyeamini, akatokea aliyeamini.
Yes.
Hilo jambo linawezekana. Kwa hiyo lenyewe kama lenyewe lile jambo linawezekanaga tu. Ila alijampata mtu bold enough wa kulifanya. Vitu vingi duniani mwanzoni vilikuwa ni impossible. Mfano to fly aeroplane. It was impossible. You couldn't have people flying on air. You couldn't have a huge heavy metal flying on the air. You couldn't have. Lakini watu wakaja wakaanza tu kuanza kichoni kwao. Hii inawezekana. Hata kama hawakuomba. Although, waliovumbua ndege wa kwanza ni watoto wa pastor, if you didn't know. The Wright brothers. Baba wao alikuwa mchungaji. Sitaki kusema sana kuhusu watoto wa chungaji. Lakini wacha tuendelee mbele ya wene. Bwana sio tumishi. But it just impresses me to know the first people to fly aeroplane knew Jesus. Kuna vitu nyingi mtaka kufikiri. Unajua ndio kio tu ufikiri mbali. Invention nyingi duniani zimefanywa na watu kama kina Michael Faraday, Michael. Albert Einstein, Albert. Isaac Newton na kusitizia Isaac. So you need to know this kind of intelligence of invention, it is found with the people. Yes. Somehow, somewhere. I have never heard an invention being done by, you know, Michael Faraday. Michael, everything that we thought it was impossible, it just waited for someone who would violate the laws. Sasa narudia tena. Hata kama hao jamaa wote ambao wameinvent hivi vitu, ma scientists, hawakuwa believers, hawakuwa na muamini Yesu kuwa Bwana mwokozi wa maisha yao, but somewhere somehow they thought about why not he there, why not it there, why not happening this way. They just thought of that way. Kwa kuwaza hivyo kukawafanya waanze kufanya research into so many trials, they got answers. But prayers saves us time of trials. With prayers that you find trial and error, or trial and answers. With prayer we say what we want. Jana usiku nilimsikia mama mchungaji anasema hivi, maneno yana nguvu kama vitendo vilivyo na nguvu. Ukisoma kitabu cha Nehemia anazungumza watu kama kina Sanbalat na Tobia ambao walikuwa wanazungumza maneno ya kuwakatisha tamaa Wayahudi walipokuwa wakijenga ukuta. Imagine, wajamaa wanawaambia Wayahudi, "Huo ukuta mnaojenga, hata akija mbwa juu yake, or rather, hata akija mbwa juu yake, anaudondosha chini." Unaelewa? Yaani unaangalia kazi yako afu unasema, "Sasa nafanya nini hapa?" See, this is how powerful words are. How wana cement na udongo na machepe, wale wana maneno tu, and yet they could distract them. This is the reason why before you enter anywhere, send words. They have power of their own. Maneno na nguvu ya peke yake, yani yana nguvu yake ya peke yake. Never underestimate words. yanaweza kukutoa mchezoni.
So invest words.
Invest maneno mtumishi. Invest maneno kwenye jambo lako. Mtumishi toku. Don't be quiet. Toku. Toku that tomorrow it shall be well. Toku that the door is going to open. Toku that the house will be bought.
Amen.
Toku that the things will do what happen.
Yes.
Talk, my friend. If you do not talk, those who are talking against you. Unafahamu Mordekai alikuwa hajaanza Hamani alikuwa hajaanza kutemeza panga. Ila barua tu iliwafanya waweke msiba. Hata hawakuwahi kumsikia Hamani akisema ninawaua. No, writings. This is how powerful writings are. You can die just by reading the writings. This is how words are powerful. Sijui ni nini kilifanyika. Ila ninachojua baada ya maombi Esther aliingia. So baada ya maombi usikae. Baada ya maombi nenda sasa. Baada ya maombi kafanye sasa.
Yes.
Baada ya maombi piga sasa hiyo simu. Baada ya maombi nenda kapiga hiyo hodi. Baada ya maombi nenda sakaulizie. Because most people they pray and they sit down even after prayer. Wewe ni mwanafunzi labda. Wanaweka kufaulu mtihani. Omba basi. Ukimaliza kuomba, alafu unajua shuleni kwa elimu yetu ilivyo nyepesi hii. Unahitaji kumwambia Mungu, Mungu naomba nipe division 1 au Mungu naomba nipe GPA ya 5.8 hivi na 25 eh. Ah. Bwana sio. Let's say you are a student. Ask God to show you things. Ask God to show you exactly place where the teacher will bring answers or will bring their questions. Ili usome hapo. Kataa kusoma enda utiyote. Mimi nilikataa.